Redzi again, Malkia ulivumikaga, malaika wa duniani. Yako smiling domo to fire, nani paga isi ya flani na 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 na. Na kufil na kuitaji mrembo, kwa jili yako minaja na wimbo huu. Burudani si langu lengo, kusudi langu ni aushini uwe na mie. Uzuri wako ndo kwangu fimbo baby, nipe moyo ni ujaze na pendo mi. Nimechoka na kuishi visingo, basi njo tu kamingo uwe wangu niwe wako. Can't let you go away, cause I need you on my way. You be around me every day, don't say na na na, don't deny. I'm drowning, I'm sinking, so deep, so deep in love. Is a reality, not a dream. Just believe me, I'm not gonna lie. I'm in love. Baby, you're mine, let me put you my ring. My number one, baby, number one. Now you are the one. You're mine, my baby, you're mine. Let me put you my ring. My number one, my baby, number one. Now you are the one. Nimejawa ham, pamoja na yogam. Na kuitaji madam, uwe wangu makam. Unavotabasam, ulivo tamtam. Na nifanyaga mirexi, napoteza faham. Unavotabasam, ulivyo tamtam. Na nifanyaga mirexi, napoteza faham. You're mine, my baby, you're mine. Let me put you married. I'm in love, I'm in love. Nimepagawa ndani ya moyo fundo la tamaa, vumilivu na nishinda mama, na isi leo nishafika tima. Tapamana, takazana, mradi tu mimi niwe nawe. Ntayofanya dina manyanka, kwa waganga ili nikupate. Moyo wangu, nayempenda amini ni wewe tu. Mboni zangu, macho yangu, mwanae amini.